kubakusaba nsabye nokusiba nsibye mu butuufu mpaddeyo ate era ngumikiriza nsigadde nina tayimingi yokubanga siva kubabya naye olwalero onda z'amaanyi onda z'amazima golina agasukulumya amalala mu butuufu onsanyusiza kubanga onyimusiza ate era onkyusiza nebinyo ikyusiza You gave it back to me. You've given me no.